ngenda umva ndi njenye nisiba muri wo si guhanga by'iki gihe ndasenga ngo uhahore ahinda imba yawe nyimara aha umutima wawe ubona ahinda imba yawe nyimara aha umutima wanjye ubona uhasanze ubuzima warota akabwira wawe mbwira ni iki kuri njyewe usigaje kumenya. I'm ready to tell you, I want you to understand. Mumiti hands and itchy leads and I'm sober. Dimvura reka mweze, you're my beautiful flower. Kukufi ruhande byanjye history gihe nkubona. Uhaye umutima wanjye ni cyo cya mbere washakisha. Nkubwije ukuri wakisanga uri kwireba. Rubikundu saba utware niho wibera. Uhaye umutima wanjye ni cyo cya mbere washakisha. Nkubwije ukuri wakisanga uri kwireba. Nubi kundu sabu tware ni ho wibe. Na rimwe ndumva ndi njenye nisiba muri wo si guhanga by'iki gihe ndasenga ngo uhahore ahinda imba yawe nyimara aha umutima wawe ubona ahinda imba yawe nyimara aha umutima wanjye ubona ahinda imba yawe nyimara aha umutima wawe ubona ahinda imba yawe nyimara aha umutima wanjye ubona uzambaza uwundi uzambaza impamvu meze uko. Girl, I wanna save you, know you need some refugee. I found myself loving in the way I call it true. Either way, I know what I'm supposed to do. This is where you belong, I know you need me too. I know you need me. Ahinda imba yawe nyimara aha umutima wawe ubona ahinda imba yawe nyimara aha umutima wanjye